as I break up on this again. Ni zawadi yangu my dear, ila utakacho na kutafutia na na yeah. Umewazidi kwa vyote, icho nachojua yoga matenshi. Nikidandoka nyokote, mdogo mdogo nawe tulisongeshi. I'll be there for you my lover, yeah. Would you be there for me my lover? Give up your cuckoo, unapenda ze. Kusama unifai, baby, me, I don't care. Boga zetu buku, tuwaje nerepe. Cause we don't mind that.
La 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 la,
yeah.
La 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 la, la 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 la, la 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 la
pepe.
La 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 la,
maka umachoka niko pepe.
La 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 la,
kikosa wani tulisepe.
La 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 la,
lezi letu lisi peki sepe.
Yeah. Every time I look in your eyes, don't know why, but I feel so alive. Shorty yako sharp sharp kama wembe, anapenda dab, anapenda rap na marege. Turn down the lights kwenye wivu kiwa rambe. Turn up the vibes kwenye mili mindo captain. You too polite baby, watch as it too bambe. Ushani jazz na no mana niko certain. Zawadi ya rose kiza float and by 10 uniso. Never keep it on the low, better know that. Nakani do tuta blows ka zero. Kimi moju wakuna kasoro ya kuzone out. Kwa horizon, you are the antidote and the poison. Kwanza ukisonga na emotion, ni kama uli mix la potion. Love confession, na 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 na, na 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 na,
pepe, maka machoka niko pepe. Kikosa wali tulisepe, sendile tulisepe kisepe.
Come on, Slicer.